waza ni kupendeje. Kwenye harusi yetu baby sisi tueje.
Yeah, I wish to love you forever. Kwenye popote wherever. Kwenye mumi ever.
Sweet like a pineapple. Wakona unja pepo. Upele kwina upepo. Nimefika kunako.
Basi nipe kumbatio. Kwako kinda mimwenzio. Njapo sina tasalio. Nitatafuta nende mbio.
Anything pay for you. Sitaki kuchi wala dio. Kwako mimi nenda mbio.
Oh, mama. Oh baby I'm a painkiller. You're my painkiller. I swear you're my painkiller.
Escuta, gente.